SBS Radio.
Dadka shaqo la'aanta ee Australia iyo dadka u dooda arrimaha bulshada ayaa wada dadaallo dheeraada oo ay ku doonayaan in la kordhiyo lacagaha la siiyo dadka shaqo la'aanta ee loo yaqaano New Start. Leslie, marna way qaadan jirtay marna way shaqayn jirtay lacagaha New Startiga laga soo bilaabo Maars 2019. Waxay sharaxaysaa sida ay u nool yihiin dadka qaata lacagtan la siiyo dadka shaqo doonka ahi.
You can't live. You have no social life. It's for $30 to have a phone for a month, mobile.
Kuma noolaan kartid, dadka ma dhexgeli kartid oo makhaayad shaah kama gadan kartid. Inaad telefoon yeelato waa $30 bishii. Waxaan bixiyaa $320 oo kira ah asbuuciiba. Wax kale ma gadan kartid. Xataa kabo ma gadan kartid. Daawo ma gadan karto haddii aysan ahayn mid dawladdu ay bixiso. Haweentan oo konton iyo afar jir ah ayaa ka mid ah 800 oo kun oo Australian ah oo ku nool $40 maalintiiba, maadaama aan la kordhin lacagtan muddo 25 sano ah marka laga reebo in lagu daro kororka sicir bararka. Jermaine Crowe oo la talisa u ah golaha adeega bulshada ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lacagtan si degdeg ah loo kordhiyo oo lagu daro $75 asbuuciiba si ay u kaafiso qiimaha maciishada ee sii kordhaya.
If you're on New Start, you can't afford the cost of energy, you can't afford the cost of transport.
Haddii aad qaadato lacagta shaqo doonka, ma awoodid inaad iska bixiso qarashka korontada. Ma awoodid gaadiidka aad ku tagi lahayd haddii shaqo interview ama wareysi lagugu yeero. Macquul ma aha inaad iska bixiso kirada. Hay'adda Anglicare ayaa ogaatay bay tiri in Australia oo dhan 2 guri oo keliya qiimaha lagu kireystaa ay yihiin kuwa ay iska bixin karaan ama ay woodi karaan dadka qaataar lacagta shaqo doonka la siiyo. Cadaadis cusub oo lagu doonayo in la kordhiyo lacagtan ayaa imanaysa kadib markii dawladdu ay jirtay qarashka la filayo inuu ka soo galo maalgashiga dadku sameeyaan, taasoo macnaheedu yahay in la kordhinayo dakhliga soo gala malaayiin dadka hawlgabka ah. Ms. Crowe ayaa sheegtay in kordhinta lacagta cayirta ee la siiyo dadka shaqaraadiska ah dalka oo dhan ay faa'iido ugu jirto.
Deloitte Access Economics has found that if you increase New Start by $75 per week, it would inject around $4 billion into the economy.
Shirkadda xisaabaadka ee Deloitte Access Economics ayaa ogaatay in haddii lacagtaas la kordhiyo oo $75 asbuuciiba lagu daro, intaasi ay dhaqaalaha dalka gelin lahayd $4 billion. Waxaana faa'iidada ugu badan ka heli lahaa dadka degan magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha, maadaama gobolladaasi ay baryahanba la tacaalayeen abaaro baahsan. Laakiin qasnijiga dowladda federaalka Josh Frydenberg ayaa sheegay in dawladdu aysan kordhinayn lacagtan.
2/3 of the people who are on New Start move into employment within 12 months. And our focus for the people on New Start is helping to create the environment where they
3 meelood 2 dadka cayirta shaqo doonka qaata waxay shaqo ku helaan muddo 12 bilood gudahooda. Marka anagu waxaanu diirada saareynaa in dadka lacagtaas qaata ay ka caawiso inay gaaraan daruuf ay shaqo ku heli karaan, sababtoo ah waxa ugu fiican ee aad qofka qaata lacagtaas aad u samayn karto waa inaad ka caawiso inay shaqo helaan. Leslie ayaa sheegtay in korinta lacagtaas ay runtii u fududayn lahayd inay dadkaasi shaqo helaan.
Because I don't have a computer, I'm solely reliant on public computers. It means I can actually get into the libraries because I can't walk the distance to my.
Maadaama aanan computer lahayn, waxaan ku tiirsanahay inaan library-ga xaafadayda tago, waana inaan gaadiidka dadweynaha u raaco. Waxa ii suuroobi lahayd inaan raashin fiican cuno oo sidaas caafimaadkaygu ku fiicnaado, haddase sidaas ma yeeli karo, ayay tiri. Dhanka kalena, afhayeenka khasnadda u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee Labour-ka Jim Chalmers ayaa sheegay in xisbigiisu taageersan yahay kordhinta lacagtan, laakiin uusan inta la kordhinayo hadda ogeyn ama ka warqabin.
Unfortunately, Labour does not determine the level of New Start at the beginning
of this third term of a Liberal government.
Nasiib darro, Labour-ku ma go'aaminayo heerka lacagtan cayrta, iyadoo xilli dowladeedkii saddexaad uu u bilaabanayo dowlad liberal ah. Dowladda ayaa laga doonayaa inay ka jawaabto walaaca saxda ee loo soo jeedinayo. Dowladda ayaa laga doonayaa inay sharaxdo sababta ay u leedahay ama u aaminsan tahay in lacagaha hadda ay dadkaasu qaataan ay tahay mid ku filan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.